Άννα. Abakulembeze bemulugunyizana amasanyalaze gavaako buli ssaawa nakati tegaliiko kwegamba ebintu by'abantu emirimu gy'abantu gigootanya olw'amasanyalaze agavaavaako buli ssaawa kati wali mu disitulikiti y'Ebukomansimbi abakulembeze bagambye nti nedda bannange ebitundu byaffe tebikyali mu masanyalaze obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera jukira buli kizikiza lwe kibaawo ebyaddala
obumenyi bw'amateeka bweyongera ababbi abanyakuzibwa obusawo
mwebajjira omwo kati abakulembeze kwabaddeko ssentebe w'ekyalo ekyerwembiri mu ggombolola y'ekitanda disitulikiti y'Ebukomansimbi ye Katomatovu nga kuliko kansala omulondo ow'ebutenga ey'ekyalo ku lukiiko lwa disitulikiti y'Ebukomansimbi ye Munyana Abdunol ate ne kansala ow'eggombolola y'ebigasa Salongo Muweesi Dennis Ntensibe bogeddeko ne Radio Buddu ne bategeeza nti okuva omulimu gw'okubunya amasannyalaze lwe gwakwasibwa ekitongole kya gavumenti ekya UEDCL amasannyalaze tegakyalabikako kiki bagamba kyolabyeko abeera kibunoomu
nga kimyasa
kija ne kimyasa si
kibunoomu yennyini
oba
tukubye ennyubo
ogala nti galinga kibunoomu
kubanga kibunoomu ago ogalaba yekka kizibu nnyo mulaga munno tiuli namusangayo
kulakinkubuuziza tukkiriza waliganye ebinedi
nze atayagala osabule mbayita nti
abakulembeze bakaya amasanyalaze gavaavaako nnyo beetaaga ensonga eno ekolebweko mu bwangu ddala
bannabukomansimbi balina okwemulugunya wakati mu nnyiike ennene eri ekitongole kya UEDCL tuwagala kiveeyo kituwulire ennaku mmeka ze tulina okuba n'amasannyalaze kubanga bannabukomansimbi ennyiike gye balina nti bateeka ebintu byabwe birina okubikozesa amasannyalaze ne bifiira mu mafuriji abantu bafiiriddwa ssente mu mata mu butunda
saba aba UEDCL basobole okubanga bamaliza ekizibu kyabwe kino ekyamasannyalaze okubanga tegavaavaako abantu baleme okusiba bizinensi zaabwe n'abasuubuzi abanyuka ekawungeezi baleme nga bavubuka nabesijjo babakwata ka bobadia abalimi baffe babenga basobola okusunsula emwaizayo mu budde
mbubuga bungi ate bulina amasannyalaze era tekiterayitizi ku masannyalaze kati bigagenda ekiwululu ekyo aga kizikiza kiyamba mu mizi amenyiwo amateeka ne gakeyambisa okumenya amaduuka n'okukola ebikolobero ebirala
kale bino nno webijjidde n'abasuubuzi nga kyebajje baveeyo balage obutali bumativu bwabwe naddala ku masannyalaze agavaavaako nti emirimu gifa mirimu mingi gifa ate nga bo bakozesa amasannyalaze naye jjukira gye buvuddeko twayogerako ne Joseph Kalungi eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka yaavaayo n'ategeeza omulimu gw'okubunya amasannyalaze mu bendobendo lino ery'e Masaka kigenda kutereerera ddala n'aga amasannyalaze agavaavaako ate buli kimu kitereere
waliwo power station eziri mu kutereezebwa ezikola amasannyalaze so mu kiseera kino kwe kubanga tulina amasannyalaze okuvaako naye tusuubira mangu ddala okubanga system zonna ziterezeddwa bulungi nwekyo abantu baffe basaba babeere bakkakkamu ku nsonga yaki ku nsonga y'okuvaavaako
tubeere bakkakkamu ku nsonga y'amasannyalaze okuvaako waliwo lwe balanga nti gagenda kuvaako naye waliwo lwe gavaako surprise nobeera surprised nabo bamanyi tu surprising ne bagamba leero katugatwale paka saawa ttaano nga tebaalanze era ya ku nsonga y'ebyokwerinda twogeddeko n'amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Ebukomansimbi Luwaga Joseph n'agumya abatuuze nti bo ebyokwerinda baabinyweza era biri gguluggulu yenna n'akwatibwa kaakumujjuutuka naye ajjukizza abakulembeze b'okubyalo okukola omulimu gwabwe egamba nga okuyisa amateeka agasobola okuyambako okukuuma ebitundu byabwe nga bitebenkevu
omulimu gwaffe nga security offices kwe kukakasa nti uganda eri safe teyina yadde ekizibu n'ekimu nawe ekifo njagala kubasaba mikwano gyaffe mutuyambe ekisooka abakulembeze b'ebyalo mmwe mutuuze nnyo enkiiko z'ebyalo mube nga musetinga bubayirozi n'engeri gye mugenda okulwanyisa obuzibu emisango bwe muzuula abamenyi b'amateeka oba abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka mutuyambe nnyo mututegezeeko ng'ab'ebyokwerinda tujja kuba tuyimukiramu tujje tulabike nga tutaasa ebitundu mutuyambe mutubuulire ku buli ewali akazibu konna konna w'oteebereza omulimu gwaffe kwe kujja okakasa ng'abantu baffe mutuula mirembe mukole emirimu gyammwe njagala kulabula abasuubira okuzza emisango oba abalowooza okujja Ebukomansimbi mu menye ey'amateeka security eri seeti bulungi okwaŋŋanga buli muzi w'emisango